aan ku bilownay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa axaddii shalay ka hadlay suurtagalnimada in xabsi lagu xukumo bisha soo socota kadib markii lagu helay dembi ah inuu ka been sheegay diiwaanka ganacsigiisa. Laakiin dembiga lagu helay ayaa musharaxiinta doorashada sanadkan ay durbaba bilaabeen inay u adeegsadaan taageerayaashooda. Hase ahaatee, falanqeeyaasha ayaa sheegaya in soo jiidashada codbixiyaasha aanan weli go'aansanin cidda ay u codayn doonaan aysan sahlanaan doonin. Warbixintan waxaa diyaarisay Veronica Baldaras, waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
waxaa dhici karta inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyey oo Maraykan ah oo loo xukumo eedo dembi, laakiin caannimada Donald Trump waa ay kasii dhex muuqan doontaa isu soo baxyada ololaha doorashada. Sidaasi waxaa sheegay mid ka mid ah qareennadiisa. Will Sharf ayaa arrintan uga hadlay waraysi uu siiyey telefishinka ABC ee dalkan Maraykanka.
The Trump campaign obviously smashed political fundraising records.
Ololaha Trump dhab ahaantii wuxuu jebiyey diiwaanka lacagyabooha siyaasadda oo ay ku jiraan lacago laga ururiyey 10,000 oo deeqbixiyaal cusub 24 saac kadib markii lagu dhawaaqay natiijada xeerbeegta. Waxay ila tahay in dadka Maraykanka ay arkeen xukunkan iyo waxa uu ahaa. Dhab ahaantiina waxaan ku rajo weynahay in aan ku tuuri doono racfaanka. Intii lagu guda jiray dhegaysiga maxkamadda, dacwad oogayaasha ayaa ku dooday in ka been sheegista diiwaankiisa ganacsiga ay si sharci darro ah saameyn ugu yeelatay natiijada ka soo baxday doorashadii madaxtinimada ee uu Trump ku guuleystay sanadkii 2016. Guddoomiyaha gobolka Maryland, Wes Moore, ayaa sheegay in dembiga lagu helay Trump uusan siyaasad ahaan u caawin doonin, gaar ahaan codbixiyaasha bulshada madow ee Maraykanka. Moore oo dimuqraadi ah ayaa isna ka soo muuqday barnaamijka This Week ee TV-ga ABC. Waxa ku soo noqnoqon doona guud ahaan bulshada ayaa ah shaqsi qof ay yeelan doonaan sida madaxweyne Biden, kaas oo dhab ahaantii diiradda saaraya mustaqbalkeenna. Waraysi gaar ahaa oo axaddii uu baahiyey telefishinka Fox ayuu Trump ku miisaamay suurtagalnimada in xabsi lagu xukumo ama la geliyo xabsi daa'in 11-ka bisha July. Ma garanayo in dadweynaha ay dulqaadan doonaan, ma hubo in shacabku ay xamili doonaan. Waxaan u malaynayaa in ay ku adkaan doonto dadweynaha in ay aqbalaan. Waad og tahay meelaha qaar waa barta ugu dambaysa. Qayb ka mid ah wareysigan ayay kooxda ololaha Biden soo dhigeen barta X ee horey loo dhihi jiray Twitter, iyaga oo cinwaan uga dhigay eedaysana Trump ayaa soo jeediyey in ay qalalaaso dhici doonto haddii la geliyo xabsi guri. Joe Biden oo la filayo in uu kusii gacan adeego fariintiisa ah in uusan jirin qof sharciga ka sarreeya ayaa haddana kooxdiisa ololaha ay sii kordhin doonaan adeegsiga dembiga lagu helay Trump si ay u weeraraan dabeecadda murashaxa xisbiga jamhuuriga. Sidaasi waxaa qabta Susan Stokes oo cilmiga siyaasadda ka dhigta jaamacadda Chicago. V O A-da ayay ugu warantay khadka Skype.
His desire to use his money and power and influence to avoid.
Wuxuu tiri damiciisa ah in uu lacag, awood iyo galaangalkiisa u adeegsado si uu uga hortago in lala xisaabtamo iyaga waa wax aad ka filan karto arrimaha noocaas oo kale ah. Susan ayaa intaasi raacisay in marka laga soo tago quudinta salligiisa uu ololaha Trump ku fiicnaan lahaa in uu beddelo istaraatiijiyadooda si ay ugu guuleystaan codbixiyaal kale.
Maybe suburban women who might be a little bit on the fence about what to do in the 2024 in November.
Waxay tiri laga yaabee dumarka waxbartay ee dabaqada dhexe inay dhici karto in ay yara ka dahaaran yihiin waxa ay ka samayn doonaan doorashada bisha Noofembar ee 2024-ka, dumarkaas oo raba in la siiyo sabab ay ku dhaafaan xukunka. Si kastaba ha ahaatee, labada murashax ee ku loolami doona doorashada sanadkan ayaa la filayaa in ay sii wadaan xudxudashada codbixiyaasha aana weli go'aan ka gaarin halka ay raaci doonaan ka hor inta aana la gaarin doodda ugu horreysa ee 27-ka bishan Juun ay isaga hor imaan doonaan Joe Biden iyo Donald Trump.
Mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi noo soo jeedinayay.